It's a nation in the building.
Zero, niko all black kama koko zero. Hii ni kama bazo kizo, lakini zisi wazea tuna mafimbo. Tende Flamingo, 254 Flamingo. Tende Flamingo, 254 Flamingo. Panda parasi wawili pasuka msamba, shikilia wako aza kujigamba. Kani space unataka na kupe ashamba, na nitaleta ngombe ikiwa na ndama. Wailai serikali tuko na vijana, wenye wako majo siku na mchana. Kani kazi tunachapa na tuko na kura, this time round mda tutambua. Twende mzimu shamba haibi mkamba, na tuko on kama kukumanga. Dima fizi mbaka koma dada, dem akona kabola juu ndani baba. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Flamingo, 254 Flamingo. Cheza kama baba zero, niko all black kama koko zero. Twende hii ni kama bazo kizo, lakini zisi wazea tuna mafimbo. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Flamingo, 254 Flamingo. Twende. Baka moro, fly 254 baka Nairobi. Fota nyuki ule asali, niko all about the cash kama Concordi. Twende, niko form kama formula. Don't waste my time kama usingizi. Niko young kama liluwizi. Kama nyinyi ni masora basi si masiba. Juni nachanganya madem kama kachumbali, na ninazungusha masho kama malimali. Niko right on time kama roho yangu. The only woman I trust ni mama yangu. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Flamingo, 254 Flamingo. Twende cheza kama baba zero, niko all black kama koko zero. Hii ni kama bazo kizo, lakini zisi wazea tuna mafimbo. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Flamingo, 254 Flamingo. Tunaomba msamaha kwa Mola, tunachapa sala hata kwa hangover. Flow ina utabu kama Range Rover, yani 4x4 na mabendova. Ushai ishi life yenye ina shida, mpaka zikashika na sahi tumefika. Izo bra 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 saki kusikia, ini 254 flow karibia. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Twende cheza kama baba zero, niko all black kama koko zero. Twende hii ni kama bazo kizo, lakini zisi wazea tuna mafimbo. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Twende Flamingo, 254 Flamingo. Twende Flamingo,